Nadire
mambozi ni moge wapi
wakenda
ana ni wapi
wakenda
mahaba ni moge wapi
wakenda
ana ni wapi
wakenda
kwenye giza wa shata I don't lie mashika kama ta mama lie yani nikikupa kata oh my my nakufa na data na die die girl katika yani slow down boy mwagika yani go down baby girl tikisa yani bend down boy break it down down down
nita katika na ni go down baby boy tulia nita bend down nita pika soft on my dry me ni go down boy baby come niki bend down
teleza baby mina teleza teleza mangoni mina teleza 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 baby mina teleza teleza mangoni mina teleza teleza.
Vieto vietu na wachora
Wachora
Bezi limekoma Kianzisha vietu na kombora
Kombora
Wili nitakupa mapenzi mashacha yeah. Kwenye baridi na 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 mawamwa
yeah. Baby you are one in a million baby One in a million When I will force it to front under the kidio baby Oh kidio Ni mwili ni mwako Mama, mwili ni mwako Asa unavo katika chumbani Tuki tiki tiki Girl katika ya ni slow down Boy, mwagika ya ni go down Baby girl tikisa ya ni bend down Boy, break it down, down, down
Nita katika na ni go down Baby boy tulia nita bend down Nita pika soft on my dry me ni go down Boy, baby come niki bend down
Teleza Baby mina teleza Teleza Mangoni mina teleza Teleza, teleza, teleza.